Oh yeah. Oh, oh, oh yeah. Nikimshika na mkono na feel hot fire mayayo. Sifanya kizembe ngono na minya kishoka na thawa misonyo. Bifu spina nipo steam lipo nyowa kwa wembe. Arigisiki kata misha mkata mapembe. Ache nukano zei kanifanya nubage. Sone gani skani kanifiche ndani Monday to Sunday. Tam tam sugar ane konzuga na jisebio. Stress na muda kera chuka for Siberia. Sina papaya kwa bikin kunga subiria. Nita senda kota lipo oh mamma mia. Ash yeah oh oh yeah. Sini na fish kero, aini kifte me yagile kero. Yeni temni so, shkeba oh no. Yeah, around material, true you make me happy. Ayo mapamio, yagile mchezo kudono. Ine nilala misha oh no no. Nikipata dos dalela oh no no. Yeah, ina nishia ga. Yeah, yeah. Nasi mwaga umomo, teka teka kwenye dusty bay. Nisha kuku mabefi, nite taga mauno. Kata kata pendeza, niko nyuma yako me. I miss your love baby. Unajua wendo roo yangu, yeah, yeah, yeah. Nimezaliwa niko peraya, maisha si kufanya visa. Kukosa wako kukwangu, vita upweke ndo mateka, yeah. Ash, yeah, oh, oh, yeah. Why for material? Fish caught there, yeah.
Oh yeah.
Vizuri ngoma kali.